Ebon, 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 Ebon.
Vipi umenita sadali, nimekuja na ukali. Pafu moja unacheka cheka, kwani ulizani asali, wali kwa kachumbari. We muuni ama unatuchulesha. Tangulini umeanza kushinda maskani, tangulini umeanza kufuta mjani, tangulini umeanza kula vitu flani, tangulini umeanza kula malijuani. Mwenyesambona unachalasia, chalasia, kitu kidogo. Unanchoresha, unanchoresha, unanchoresha. Ah, asa mbona unanchoresha, 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 unanchoresha. Ah,
usishangae navuta kushindo inanturiza. Walisema unachokipenda ndo kikuriza. Miri mpenda toto la turika niriza. Ah, nilimpenda kweli ndo maana liliza. Bona nipende kushi mapenzi shamaliza. Nimechoka kila siku kubembeleza. Nichangamshe mwili maskani kukimbiza. Nilimtaka kanikata mbele za watu kaniacha. Na mwingine anamtaka kajua mini tadata. Mini tadata. Sevi na pusha angu nishampata. Asa mbona ananchoresha, 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 ananchoresha. Ah, asa mbona ananchoresha, 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 ananchoresha.